It's a lead production.
Sokolaja. Bring the mic.
Flexmore?
Yeah. Dear family, ngiyazangena bathanga kahle. Ngesikhathi ngisaphila kunyazanga ngikwenze kahle. Kodwa afterlife ikhona ngiyathemba isiyohlangana. Nazi ukuthi ngenzanda futhi ngingalahla amathemba. Dear family, ngiyazangena bathanga kahle. Ngesikhathi ngisaphila kunyazanga ngikwenze kahle. Kodwa afterlife ikhona ngiyathemba isiyohlangana. Nazi ukuthi ngenzanda futhi ngingalahla amathemba. Into ebengifisa mina ukuthi ngihlale nani. But asidalwanga ngokufana, cause abanye bayashona amaqiniso aphuma obala. Silawule usathane inkosi sicele into ethelelwe, ngoba zange senze kahle. Sihlale sinembuzo eminingi kaze wavelaphi. Sadalwa nguwena, wena udalwa ubani? Abanye igama lakho baliphathise kwezeleza. Le mpilo esiphilayo kayisajabulisi neza. Uhulumeni useshintshele waye esibhedlela usabuyi. Inkohlakalo iningi kulo mhlaba esiphila kuwo. Nkosi ngenelele, umhlaba usenkingeni. Ngicela uvikele umndeni wami noma wami ngikhonza kuwo. Dear family, ngiyazangena bathanga kahle. Ngesikhathi ngisaphila okunyazanga ngikwenze kahle. Kodwa afterlife ikhona ngiyathemba isiyohlangana. Nazi ukuthi ngiyathanda futhi ngingalahla amathemba. Dear family, ngiyazangena bathanga kahle. Ngesikhathi ngisaphila okunyazanga ngikwenze kahle. Kodwa afterlife ikhona ngiyathemba isiyohlangana. Nazi ukuthi ngiyathanda futhi ngingalahla amathemba. Abanye bafa indlala umakhelwane uchitha phandle. Angithi unemali abanye babukela phansi. Nkosi ngicela usize umhlaba nangibhukude sonini. Maybe sekungcono nokufa mina ngizohlalela nawe. Impilo esiphilayo kayinqamelwa nayo isilwane. Abantu besifazane babulawa noma inini. Uyingane usencane kodwa shaya ubusuku nemini. Kanti impilo yinto enjani, ogogo bayashiswa. Thiwe bayaloya bese thina sibavikele. Kuse nangakusasa umakhelwane useshiyile. Nezifo sibhokile nkosi buya sikulindile. Noma ungasibhubhisa vele siyazi ukusonile. Yilowo nalowo phula umthetho makajeswe. Yilowo nalowo ongalaleli makagwetshwe. Yilowo nalowo phula umthetho makajeswe. Yilowo nalowo ongalaleli makagwetshwe. Dear family, ngiyazangena bathanga kahle. Ngesikhathi ngisaphila kunyazanga ngikwenze kahle. Kodwa afterlife ikhona ngiyathemba isiyohlangana. Nazi ukuthi ngiyathanda futhi ngingalahla amathemba. Dear family, ngiyazangena bathanga kahle. Ngesikhathi ngisaphila kunyazanga ngikwenze kahle. Kodwa afterlife ikhona ngiyathemba isiyohlangana. Nazi ukuthi ngiyathanda futhi ngingalahla amathemba.